n'igicamunsi kimuva narimucaye munsi y'urugo mbona umusaza yari afite imbaraga nyinshi imbaraga ndetse na kuraje aranyegera arambaza ati mwana kukiri muto kuki wihebye ufite ejo heza yambwiye ijambo ryiza kandi rikomeye I am born to win never to fail oh we born to win never to fail oh we born to win never to fail Umusaza yambwiye narahagurutse n'imboga nyinshi niyemeza gukora buri kimwe n'umwete nk'insinzi yanjye nyigereho amahoro no matter your age no matter your head no matter your size you just born to win you know Son of God Oh we born to win never to fail Oh we born to win never to fail
I never stop gutsinda byonge bimora mu maraso oh no tanto uzi byonge ramba chaka mirimo imisozi n'imihana n'iduka chaka do gatye gatye mba kome flow hakumuri do ibyanjye n'iyi bizi twebwe nago tujye mbizi gutsinda birahadani rwa wabiki kwa rwisigara hata na hangana teri ntambwe jimpede isenge imana uko bukeye nuko bwije gacido kazi imbere ibindi byo ni hanyuma mateka yanjye niyo nubakira ubundi gihe mana yobodi ntambwe zanjye ni wowe niyambaje umpe gutsinda umpe guhirwa umpe intsinzi ni wowe nshaka mana my girl such a boy kid nigga
oh we born to win never to fail